Coming up next, yeah, let's hear some more women singing. Let's hear Johnny Bakela from her first album with Pamelo Munca. Pamelo Munca, Proposa, Johnny Bakela. We're going to hear the song called Mbala Liboso from back in 1985 on the Africa New Sound label.
lenga ne makambo e makambo zanga moto na makolo okumbisinga ngambo e paye mwasi yanga na e masu talaka moto yokotoka e masu tozalaki kotambola na yo Vandelenga de makamboe Makambo zanga moto na makolo Okumbisinga ngambo epaya mwasi yanga nae Masu Talaka bato yoko fika e Otonga moto e, oti yanga inakati Ofinga moto e, oti yanga inakati Oseka moto e, bombona yanga inakati Soki batu niyo, obandina yoko yanga na e Masu, talaka moto yoko tonga e Motindu yai Elo kwe boma kibo kamarade Kaka makamboe Ya motindu yai Otonga motoe Oti yanga inakati Ofinga motoe Oti yanga inakati Oseka motoe Kombona yanga inakati Soki batu niyo Obantina yoko yanga nae Masu Talaka moto yoko tonga e
That was Jolie Detta singing with the tout puissant OK Jazz of Franco, Le Grand Maître Franco from the LP, Le Grand Maître Franco et son tout puissant OK Jazz et Jolie Detta, the song Masu, a great song from OK Jazz and the singer Jolie Detta. I've got a live concert of her on DVD singing this song, and she's very long and lean, and she dances so beautifully as she sings this song. Before that, Johnny Bakela from her LP, Pamelo Munca Proposa Johnny Bakela. We heard the song called Mbala Liboso. Support for WRIR comes from R&L World Music Company, 2833 Hathaway Road in Forest Hill Antiques. R&L World Music is Richmond's portal to a world of handmade musical instruments, including sitars, balalaikas, singing bowls, and more. On Facebook and the web at R&L World Music. Art 180 creates and provides art-related programs for young people living in challenging circumstances, encouraging personal and community change through self-expression. Partnering with other area nonprofits, professional artists, and volunteers, Art 180 holds 12-week after-school programs to reinforce participants' sense of identity and purpose and to remove barriers of fear and create a better understanding of humanity. You can learn more about Art 180 and ways you can contribute and participate by visiting art180.org. www.ambiance.org. My name is Dowdy. This is Ambiance Congo, coming to you every other Sunday on WRIR, your favorite radio station. Our fun drive is coming up starting next week, and if you enjoy what you hear on this program, please support WRIR during the fun drive. Get a cool t-shirt and do your part to keep community radio on the air. Coming up next, let's hear some more, some veterans of OK Jazz, along with veteran guitarist Dino Vangu from Rochereau's band. And he's got a song called Kansebu on a self-titled LP. It's another, there's another version of this song I know of, at least one more, in which other people sing, but this one's got Wutamai and a number of other people on it. You grab the sleeve and I'll read their names off for you if I can find it. Well, I put it down somewhere, I can't find it. So anyway, not weird, it just vanished. Okay, we're gonna hear some work here, Kansebu, from Dino Vangu.
Nalila maina miso pamba pamba bolingo yaka. Mwasi mwasi ya bongana mobali mobali ya bongana mwasi mwana bongana tata na yego oh ye 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 bolingo ya ka pasi ya pamba o
molimo na nga nyonso etondi mwese kansebu natalaka senzela soki bakoko bakolingisa bapambola yo obonga kobeba na yo pasi na nga pamba te ata toka bwani nabosa na yo te na losambo likolo ya bana tobota bakomba na kampise kotanga
nani akobengela ngai ye o kasia nani akobengela ngai ye o sherie likolo ya bana tobota nakoki kobosa na yo te o likolo ya bana tobota nakoki koboya yo libela tero
molimo na nga nyonso etondi mwese kansebu natalaka senzela soki bakoko bakolingisa bapambola yo obonga kobeba na yo pasi na nga pamba te ata toka bwani nabosa na yo te na losambo likolo ya bana tobota bakoma na kompise kotanga
ko yeyeye bolingo zonga o yeyeye bolingo yaka o yeyeye bolingo zonga nalila kaka pamba ongai mwana bolingo yaka nalila kaka pamba ongai mwana bolingo zonga nalila maina miso pamba pamba bolingo yaka nalila maina miso pamba pamba bolingo zonga mwasi ya bongana mobali mobali ya bongana mwasi mwana bongana tata na yego o yeyeye bolingo yaka nga na dolwa
molimo na nga nyonso etondi mwese kansebu natalaka senzela soki bakoko bakolingisa bapambola yo obonga kobeba na yo pasi na nga pamba te ata toka bwani nabosa na yo te na losambo likolo ya bana tobota bakoma na kampise kotanga
dino sasi de bangwin
molimo na nga nyonso etoli mwese kansebu natala kasenzela soki papa ko bakolingisa papa mbola yo mabonga kobeba na yo pasi nanga papa te atatoka bwani na bosa na yo te na losango likolo ya bana tobota bakoma na kampise kotanga
nani akobengela ngai yo sherie bopengela ngai yo kasia likolo ya bana tobota nakoki kobosa na yo te likolo ya bana tobota nakoki koboya yo te o papa
molimo na nga nyonso etondi mwese kansebu natalaka senzela soki bakoko bakolingisa bapambola yo obonga kobeba na yo pasi na nga papa te atatoka bwani nabosa na yo te na losambo likolo ya bana tobota bakoma na kompise kotanga
Kolongi sangai Tambola pena kati ya region boko mona makambo e Ba mama e ba tata e boyoka e Kishasa ne pale Zaire boko longi sangai Boko mampena basure region boko mona makambo e
Shabani mogonda nkulu toto amafataki Shabani mogonda nkulu toto abalekae Asali ndeli kambo nakati ya mbujimai Asali ndeli kambo akindu manyemae
Ba mama e batata e boyokae Kisasa ne pale zai bokolongi sangai Tambola pena kati ya region boko mona makambo e Ba mama e ba tata e boyoka e Kishasa ne pale zai boko longi sangai Boko mapena basu region boko mona makambo e
Afungoli magaza bona bolamu ya bana mboka Etoni biloko ya ndenge na ndenge Kende omona kota na kati pona biloko ningi Talo revolucionaire, mpona moto nyoso e Beiji ni raisi, kwa wanaichi wote
Ba mama e, ba tata e, boyoka e Kishasa ne pale zai, boko longi sangai Tambola pena kati ya region, boko mona makambo e Batatue, ba mama e, batata e, ba mama e, na wa baba e, ba mamu e, batatue, ba mama e, batata e, ba mama e, na wa baba e.
Eta établissement Chabani Mogonda Nkulu mala momona na biso établissement Chabani Mogonda Nkulu les clients et roi établissement Chabani Mogonda Nkulu client du fumu et bandana Kinshasa Bujimai lelo na kindu manyema et bandana Kinshasa Bujimai lelo na kindu manyema
ba mama e ba tata e boyoka e Kinshasa n'est pas le Zaïre, Bokolongi Sangaï. Tambola pena katia région, Bokomona Makamboe.
Hein, Chabani Mokota Nkulu, Toto Baleka. Toto mafataki Elombe mwanaume wa ubishi mobali atembe Mogonda Nkulu kobangolo kungwa kwake endelea tu na kazi yako mzuri ufanye nguvu papa usianguke tena baba. Tuondoe haya papa, Zaire yetu iko na lazima ya watu sawa wewe. Elombe Shabani, Mugunda Nkulu, Toto Mafataki.
Shabani, Mugunda Nkulu,
Toto Baleka.
Shabani, Mugunda Nkulu,
Nambujimaye.
Shabani, Mugunda Nkulu, Shabani, Mugunda Nkulu.
Habari yako imejulikana papa. Leo hii unainukia Kinshasa kati ya baombe ya feru wengine. Elombe Mogonda Nkulu. Mogonda Nkulu wetu. Uzidi kututosha haya kati ya baombe ya feru ya Zaire. Mobali atembe. Bruno Mazangi.
Safro Manzangi on guitar on that one. That was the orchestra Carte Blanche du Zaire. Old LP called Sakate Umba. We heard the song called Mwana Kindu here on Ambiance Congo. My name is Dowdy. I'm here with you every other week from 3 to 5 p.m. Look for Greybeard and the other black music in this time slot. Stay tuned at 5. He'll be joining me for 2 hours of African, Latin, and Caribbean sounds on the motherland influence. Follow that up at 7 with DJ Carlito, and If Music Could Talk. He says all music is world music, so he tries to play the best from everywhere every week. And he tries to do that right here on WRIR, your favorite radio station. Our fun drive's coming up next week. If you like what you hear, please support us. Thank you. All right, let's hear some more, another LP. I'm really having fun playing these old LPs. I've been playing like 5 or 6 of them in a row. Here's another one. Here's Minzoto Wela Wela from an LP called Special Wela Wela. It's one of the greatest covers in the world. It's like a bunch of ducks playing musical instruments on the Music Club label. Here is Kuliele. Of course, they have ducks on the cover because their signature dance is Kanatana Laeze Mant, or the Lazy Duck. And here is Minzoto Wela Wela with Kuliele.
Papa Mokele, ya solo so, alele, alobata kita. Olingo na biso e utango na nzambe, alingi koti ya songi songi na kati ya libala mama. Naila suwa kie utabo mwana, pena bongi si eli suso na
Na meu bo sona bino botika 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 soni bande kombo si bokoli yeye o papa
bino boluka kaina sina sokina keyo bino boluka kaina sina sokina voyage ye afunda kanyoso oyo bolo bakana yeo ya bino basina nyati ya kabiso
Bino bo sala baninga teo
Omondi
Ngai kukele na bala tuzayana na miso na bino Motika, 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 motika Nsoni bande kombo si bokoli ye ye o
Bino bo luka kayena si maso kina keyo Bino bo luka kayena si maso kina voyageo Nye afunda kanyoso oyo bolo baka na yeo Ya bino basi nanyati ya kamiso
Zoro zoro Ale 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 Bidoko bidoko ya kaniko
Parkele pa, parkele pa
Tana bomino wapi bino
Krize bebi si banga ya bato Ebele mondiale Masumu zitana mopepe Wapi bino Nabambiko banga mabe ya mokili zeliseko mata Epizode mingi koma mana bibe bandiko munana Tika ama kepi sanzotu Kale lengi ambongwe ino kwa bakulu tulelo bana bapepa Balingi makambo kino kole kaputu bagye na bango Bisika tata yaya banyati balingi seko mekola Tika ama kepi sanzotu Likambo ya somo pe ya mawa Bongo se mi bale batiani mbele nuzoto Afere mario ye na mongali Mbongo me mama kasi Bana mike bakoti malanda ngombe Epa ya mama na bango Esalinda no kola soni Naipe mwana mwasi Mosala danga koyimba Kose pelisa mitema Basi bazali meke na zayi Tina ya kogunde la bango ezalite Na ye bitoza na tangwa pasi Bana ya babola mawato Uni kwanye dembe desu Bako miteka yangulu kebikibeni Esalinda lo kola soni, ngaipe mwana mwasi Mosala nanga koyimba, kose pelisa mitema Basi bazali meke na zayi, tina ya kokunde la bango ezalite Na ye bitoza na tango pasi Bola na watu Uri kwenye depe desu Bako miteka yangulu
Vivo na kati ya vyaka omona Kifungulu na miso Bana ya babola Bola mbongo bako mama na nangombe Vivo na kati ya vyaka omona Kifungulu na
Ya basi babanga lisusu batata na bangote Ya mibali babanga lisusu bamama na bangote Sirtu soki ya yebi kefia wana simba kambongo Sirtu soki ya yebi ke mama wana teka kana zando Bako landela mike mike nyo sweti kalaka na bangote na bango Kina jie
Yabyaka omona, kipungulu na liso Bana ya babola, kona bongo, bako mama na nangombe Kito na kate, yabyaka omona, kipungulu na liso Bana ya babola, kona bongo, bako mama na nangombe
In the background, coming up with Abhi Surya Jai's version of Malaika. Before that, we heard Shalamwana from the LP Bidwaya, Malanda Ngombe. Thanks for listening. Stay tuned for the Motherland Influence. See you again in 2 weeks.